Incredible Lamze Baby, yeah. Young Prince S.C. Leake
Incredible Mathindida
kunyo zadi mwana gazi Posa ziwa ntima wago Ndika unangari ndine shasha Posa ziwa ndine gabe Obanda iwe ndine ani Moyo ndi iwe ndine mundu Mpagerelo ndabwirila Nkazi wanga ndiwe basi Ulikululukile Ozimene ndina kuchitila Ano ndazindikila Na iwe nkazi pano zosa mveka Kupeza nkazo fata ngadi iwe sizo peka Kandivete iwe nkazi chikondi chambileso So kukumu nitandadi sindi zachita Ja unena monene sakazi ndina banga fuma Ndina kusia iwe fukwa zosa mveka Tono lelo nkimo jikondi jiwo ndibateso Jikondi ya gocho koma jija ine njila weso
Kandi kondadi sinikatiwa kuti mkandi kondadi Sima chakuya umatikiwa mazi akwa padi Polisi pano ndako kunita telo mkalenda jeda Sininga lole ndi kalendeka hey Tili mundima iwe uli nyali ya unikila manga mundima Sininga lole upike kwina tandi so waine wina Ndako ndabanyi mtima kelo iwe uli ndiwina Ndako ndabanyi mtima kelo iwe uli ndiwina
Ulikululukile, wazimene ndina kuchitila Kano ndazindikila, kudiwe ndina kula kwila Ulikululukile, wazimene ndina kuchitila Kano ndazindikila, kudiwe ndina kula kwila
Diwe wapantima, kazi wa muyaya Titi yanga ndiwe Sinta kusia Mai Malawi ndiwe Na sanga iwe Ano na welela Ndiwe wanga basi
Uwe kalo kusanga lala Mavulo wa magodola Uga maenda munchielo Maesela majuluga Ukakala munchikondi ndo enela Mashegazi ya mabwela ufundulila Ndakomedwa nzo enda enda Zakazo ziwu jengedela